He run things. This don't run way. Kindes.
ZLouder.com.
Music. Never kill you up a world. Inga mwati dati wupita kwaba ni nobody. This queen no mukaya no mawano. What that kapi is a one on one. Nina master kupi limba. Kambisha vitabe wali shiba ineshi timba. Check kiri limba pita chimba. Nde tela panaini vena nimba semba. Sounds stupid. Ati how. Ati how. Bali mumbao. Mumbao. Mulete musonteni usa mukajati. Mwepushe finga taba mukajati. Inkesa ipompa chimfembe. Kutabu tukaba mupepe chimfembe. Sirasha rete chikuwa kwa nkwembe. Nge wanfwa balu komunishi ni kwembe. Nukiti wadoba kumukaka. Uwatilele moto yesu febo kumukaka. Ata pitila kuwaya. Ukwa kuboku nyugu mundu wandi ndoko waya. Iwe nobe nodia sinoti weka mebe senda kwa manobe. Music. Inebo kini wapo wao tinga mwati dati wupita kwa wani nobody. This queen no mukaya no mawano. What that kafi is a one on one. Nina master kufi limba. Kambisha vitabe wali shiba ineshi timba. Check kiri limba pita chimba. Ndetela panaini vena nimba semba. Sounds stupid. Ati how. Mbao. Bali mumbao. Sounds stupid. Kini wapo wao tinga mwati dati wupita kwaba ni nobody. This queen no mukaya no mawano. What that kafi is a one on one. Nina master kufi limba. Kambisha vitabe wali shiba ineshi timba. Check kiri limba pita chimba. Ndetela panaini vena nimba semba. Sounds stupid. Ati how. Mbao. Bali mumbao.
Ayo, this is Nova Sound. Go get him.
Mumbao.
Exclusive to ZLouder.com.